tubonge. Kamilia naomba tubonge. Mungu Baba we long day. Gospel time now. Oh Lord. Nina wewe wa kweli katika wote, ninaye ni wewe. Ananipenda kamili, bila kipimo nanipenda kuna kiasi. Ningependa nikuone nikupe yote vyangu, nikupe chochote unachotaka, chochote upate, lakini sina namna ya kukupata. Ungekuwa nafasi unaishi ati ningekuwa mbali vipi, ningekuja nikuone wewe. Ungekuwa na nambari ya simu, Facebook au Twitter, lakini hata sura ulificha. Nimesubiri sana lini tutaonana na naye. I don't know what to do, to do. I'm waiting for you. Nimesubiri sana lini tutaonana na naye. Rafiki wa kweli, rafiki mileli kweli.
Rafiki yangu nimempa sasa tuzo, ana asili zangu nyingi, sogopi mateso. Hao wabishi hawanitishi na mawazo. Ninaye, ninaye mlinzi wangu sasa misi takifujo. Nikiwa na yeye siogopi vya devil. Ademan ongeza besi na treble.
Nimtaje kama ninaimba tangazo.
Ungekuwa nafasi unaishi ati ningekuwa mbali vipi, ningekuja nikuone wewe.
Ungekuwa na nambari ya simu, Facebook au Twitter, lakini hata sura ulificha. Nimesubiri sana lini tutaonana na naye. I don't know what to do, to do. I'm waiting for you. Nimesubiri sana lini tutaonana na naye. Rafiki wa kweli, rafiki mileli kweli.
Tubonge Kamilia, naomba tubonge. Mungu Baba we long day. Gospel time now. Oh Lord.
Joni kupe chochote nataka, hatuja kutana mina kufata.
Joni kukaribishe kwangu, joni kupikie chakula tamu.
Naomba ni kuonyeshe na watoto wangu,
joni kuonyeshe baba mama wangu.
Ni kuonyeshe marafiki zangu, nami na moyo wangu.
Ungekuwa nafasi unaishi ati ningekuwa mbali vipi, ningekuja nikuone wewe.
Ungekuwa na nambari ya simu, Facebook au Twitter, lakini hata sura ulificha.
Nimesubiri sana lini tutaonana na naye. I don't know what to do, to do. I'm waiting for you.
Nimesubiri sana lini tutaonana na naye.
Rafiki wa kweli, rafiki mileli kweli.
Kamili
sana umba tukuli.
Kamili
sana umba tukuli.